tambura ndichitula ndichikolira ndazumbura ndoba ndichipfa vhuṱungu ḓuvha na ḓuvha fhedzi ṋamusi nyimele yanga yo shanduka ḓuvha na ḓuvha ndi vuwa nda yo shuma ndi kho ḓi ribo ḽiṅwe ḓuvha zwi ṱoluka u tshila ano maḓuvha zwo no vha nṱha fhedzi kha nṋe thabelo yo no vha muga baba nṋe ndo thembela kha vhone vhatshedza tshanga vha tovha baba ḽi vhone ndi si na vhone u tshila ndi nga si kone ndi kho livhuwa nḓila dzo fulwa nga vhone
Nyimele dzi a fhambana mara vha zwi lavhelesi Straight from the ghetto raised by a single mother When I make a song about it bari ndi khou fha fhaṱa Life is so hard, situations dzi a fhambana Rine ri busy ri khou lima vhaṅwe vha khou kana Vhaḽa vha fura vha ṱongela rine zwi si wana Rine vhana ri si na vhokhotsi na vhakomana Rendi ndi na nḓala nda mu vhudza wa ntsengela Laṱanu i full sharp month and wa mpangela Freddy a vha free wa ḓa social a ndalela Nḓila dzo fulea a thi koni zwi fhela
Che vhutshilo hanga nda vhutumbula A hu tshe na zwinzhi zwino kho ḓi nkukula Na musi ndo dzula thi tsha dzula nga u tshuwa Hu na maṅwe maḓuvha ane ni ḓo palelwa Na pfha vhutshilo vhu tshi khou konḓa no fhelelwa Na lila na rothisa miṱodzi ya fhelela Ni songo wara ḽiṅwe ḓuvha ni ḓo pembela Hu na vhana vhane a vha na zwa u fuka Vha re na zwavho vha tshi vha vhona vha pfuka Fhedzi ye gofa vha vula nḓila kha roṱhe Chanda chavo cha doba cha fara roke
Avuli ndi la masa